just fucked again, oh. In a love story. Cypher. Nakubona mudi kininga queen yukide. Mainga quick girl. Beka kachai senarindide. Nyekone buzo good. Neka chai keninga kanulide. Why you ain't no singer? You're so special to me. So special, girl. Nemo de kene nenyo kire. Beye nagonere. Sia ke kuona. Kane ni kulota. Nakujenda ni nawe. Maise ni nawe. 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 Iza kutamba ni gamani kuwedding. My wedding. Ingule ni karingi kugwatise. My kugwatise. Ulicho sawa my nindeta. My nindeta. Waka kuganisa my nivichao. My nivichao. Nemude kene nenyo kire. Bele na gonele. Sira ke kuona. Kane ni kulota. Nakujenda ni nawe. Maise ni nawe. 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 Girl, I'm into you. But me worried, just a dream. I wanna be with you. But me worried, just a dream. Neka chai kenenga kanulire. My way no singer. You're so special to me. So special, girl. Nemude kene nenyo kire. Bele nagonere. Sira ke kuona. Kane ni kulota. Nakujenda ni nawe. Maise ni nawe. 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 Nakujenda ni nawe. Maise ni nawe.